Βέλτες, βέλτες. Ζητώ μου.
Zondeni uyafana nehlathi umubuka mama elena usanena kotbofika kupho yabona isitshalo nesitshalo boy vele sizimele boy leyonto nakuyo kudala nami mpusha bofika kubona imanga zentelezi kanemfene phezu kwendlu angifuni ungasho lutho ngoba ngizosanga isoli yonke imini kumba wena mamane kanti usenza tell us tell mamane why use the lela mapu owe usenza ne mamane senza ne mamane nago sisoko sakhipha kanti usenza ne mamane yazumde nuya fana nehlathi umubuka mama elena usanena kotbofika kuwo boy yabona isitshalo nesitshalo boy vele sizimele boy leyonto nakuyo kudala nami mpusha mamane I remember the days back when wawumvalela zonke iy'nkinga zami vele ngangitshela wena ngitshela ukuthi umzalo qotho kanti ubhizi ubhusha holy ghost valela inhlanga awufuni ngiphumelele kanti wena unjani kanti unjani inzondo naye yande ngaka mamane eyami ngempela yazomndeni uyafana nehlathi umubuka mama elena uhlangene kotbofika kuwo boy yabona isitshalo nesitshalo boy vele sizimele boy leyonto kudala nami mpusha yasiqhuma inzondo layikhaya cela ningiyeke ngiphume ebunyameni ngifuna ukuphusha impilo engcono thola umadiba ngikhandisaka kungemisonga sijabule aningiyekeleni hambe indleleni yokukhanya vele ngifuna ukuba ikhona cela ningiyeke cela ningiyeke ngifuna ukuphinda ngiphushe ngempela ngifuna ukubamba lesonga ningiyeke ey ngoba ke nami sengifuna ukuhamba le ndlela yokukhanya ey umile bumnya umene like okhanya imbawu ey cela ungiyeke mamncane ngifuna ukukhuza ikusheshe ngekudala ngicele niyeke lo mona yelinto elezi lakhaya ningiyeke oh 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 yazomndeni uyafana nehlathi umubuka mama elena uhlangene kotbofika kuwo boy yabona isitshalo nesitshalo boy vele sizimele boy leyonto nakuyo kudala nami.